Si mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika hivi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda naho mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19.22. Nadusanga no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Muri uyu mwanya muri kumwe nange Eugenie Mukankusi ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga ikaze mwese kuri radio yanyu.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda.
Ngiye ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nshuti mukunda radio Ijwi rya Amerika nongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dukomeje kubatumirira rero urubyiruko. Uyu munsi turi kumwe n'umunyarwandakazi Diane Cyuzuzo, mube hafi rero muganire nawe. Ni rwiyemezamirimo, mumubaze ibyo akora, mumusabe inama cyangwa se mutange ibitekerezo. Ni radio yanyu, mwisanzure mu bwitonzi musanganywe ndetse no mu bwubahane. Muduhere nomero zanyu nkuko bisanzwe tubahamagare. Reka twakire umutumirwa wacu Diane Cyuzuzo. Uraho neza? Urakomeye?
Uraho neza.
Ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Ngushimiye
rwose uyu mwanya uhaye abakunzi b'Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire. Hari ibyo umaze kugeraho, narimaze kuvuga amazina yawe ariko ndumva byaba bidahagije. Niyo mpamvu ngira ngo nguhe umwanya ubanze wibwira abatwumva bamenye uwo barimo kuganira nawe uwo ari we.
Yego, nitwa amazina yanjye nitwa Cyuzuzo Diane. Umukozi uturuka mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Kayonza, nkaba ndi rwiyemezamirimo.
Nyihanganira gatoya. Ye, mutubabarire ibyuma, ku buhanga bw'ibyuma hari hajemo akabazo, ariko nagira ngo numve noneho ko twumvikana neza. Uranyumva se?
Yego, ndabumva.
Uranyumva neza Diane?
Yego, ndabumva.
Je, ntabwo nkumva.
Oh,
uretse gato twaze dukemura iki kibazo, munyihanganire.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye
ikibizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye ikibizo cyacu mu gukerera igihugu cy'Uburundi yabaye ikibizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda murakoze kutwihanganira reka twongere tuvugane n'umutumirwa wacu Diane umbabarire rwose ntabwo nabashije kukumva neza nari nguha umwanya ngo wibwire abatwumva hanyuma tubone gukomeza ikiganiro
yego murakoze nitwa Cyuzuzo Diane ndi umuvuga mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda karere ka Kayonza nkaba ndi rwiyemezamirimo nkaba umwe mu bashinze ikigo cyitwa FIDI ino y'imisitiri babiri nkaba ndi umuyobozi wayo murakoze cyane
icyo kigo rero kikaba cyarabonye n'igihembo wabonye igihembo cya mbere muri uku kwezi gushize
yego
watubwira muri make ya icyo gihembo icyari cyo n'impamvu wagihawe
igihembo cyane ni igihembo na Hanga Pitstep ni no kwihana rimwe ubundi yari yabaye mu gihugu cy'u Rwanda ariko bakaba bagenda bafata bifashijwemo na Minaisti bagenda bafata imishinga ifite n'aho ihuriye n'ikoranabuhanga igahurira hamwe bagakompeta hakazavamo abatsinda twafata ndetse n'imishinga isaga 400 bahitamo 45 muri 45 baza guhitamo abandi 25 muri 25 turongera turahatana kandi tuboneka muri 5 wa mbere 5 wa mbere bwo twafataga ku itariki 10 z'ukwa 12 njya kugirirwa gutsinda bo wa mbere
hanyuma watsindiye iki rero ku baba batabizi hari abashobora kuba barabikurikiye ariko hari n'abatazi uko byari byifashe watsindiye iki
gutsinda igihembo nyamukuru cyari muri $5,000 z'amadolari uwa kabiri $20,000 z'amadolari uwa gatatu $15,000 z'amadolari uwa kane na gatanu $12,500 $12,500 y'idolari ku batatu ba mbere bagiye bahabwa amahugurwa bari guhabwa amahugurwa n'ikigo cya VPN ku wa mbere hari internet y'umwaka hari n'ibindi bigo byemewe kugira inkunga yo kwigisha ba rwiyemezamirimo bitewe n'abagiye batsinda ariko sofa 45 wa mbere bakaba baragiye bahabwa amahirwe atandukanye
yego ubwo uri muri abo ngabo barimo guhugurwa nawe
nawo batatu ba mbere bari guhugurwa n'ikigo cya bikini ni ikigo gifasha ba rwiyemezamirimo cyane cyane abakiri bato kwaguka igihe kinyanya kiriya
yego hanyuma wavuze ko iki kigo Afriduino Limited wagishinze hamwe n'abandi muntu sinzi niba ari umwe cyangwa niba ari babiri
ni umwe
igitekerezo cyo kugishinga cyaje gute
yego murakoze mbere y'uko dushinga Afriduino tukiri batoya mu rugo tuzika turi abana batanu tukaba dufite ababyeyi bombi mu buzima bwa buri munsi bwo mu rugo habagaho gukoresha ibikoresho bimwe mu bikoresho ndangamateka by'umuco w'abanyarwanda ndavuga kunywera nk'mu nkongoro kunywa twagiraga ukuvuga turimbo nkwiye ku mata ukura hari ukwiyamaze ntabwo ugenda umutereka ntiyereka ibindi bintu twajya gusura aba basogokuru ababyara ababyeyi bacu bakadushyira ku mbehe rero uwa muri twebwe waje nyuma yavutse hari ibyacitse amasahani inkongoro zitagikoreshwa mama atagiye ducungira amata niho uwo ari mutoya ku buryo we atagira ubuntu bwo kumenya ibyo bintu byari bihari noneho twajya gusura kwa sogokuru kubera ko ubu bari bakibifite akaguma abaza ese ibi ni ibiki biba bikoresha bite sinankora mu biti sinarira ku giti ntangira kwibaza nimba rero dufite njya gusanga ari abo bangana n'abamuruta ndetse n'abari munsi badafite igitekerezo na gitoya ku bikoresho byahoze bikoreshwa nawe duturukaho njya rero kubona ko urubyiruko rw'uno munsi si n'urubyiruko gusa n'abantu bose turi kwisanga mu ikoranabuhanga kuko n'isi tuganisha niho ubuzima buri kutuganisha rero njya kubihuza n'ikoranabuhanga ukuntu byagenze ako kantu kari karasigaye mu mutwe cyane kuko naje gukora ubushakashatsi butagutse cyane mbona ko abantu harimo n'abakuze badafite rwose ikintu bazi ku cyansi se izo mbehe twavugaga indusho n'ibindi rimwe yaje rero uwo mwana muto niwo igitekerezo kinini cyavuye yavuye ku ishuri atwereka amanota y'ikinyarwanda kuko imwe mu masomo yamutsindaga arimo yatubaza ngo imigani yahahise harimo umugani rero bavuga ngo utazi ubwenge agomba kuzuza ngo ashima ubwe nk'uko abanyarwanda tubizi we yanditse ngo areba televiziyo turamuzi se kubera icyo utekereza gutyo aramubwira ati niba ari ibyo nzi abandi bo bafite telefone mbona ari byo barimo kompiyuta bati niba ibintu mbona abantu bakora ubwenge rero bituma mbona ko kandi koko abantu turi kuri Instagram abantu dukoresha isi 4G 5G urumva turi kugendana n'iterambere rero nabwo reka tubungabunge ibikoresho ndangamateka kuko ibyari bisigaye bikoreshwa nk'imitako ihenze bityo rwanda nyamwinshi ntibazisangemo n'urwo rwego twavuze reka duhe umumaro mushya ibikoresho ndangamateka babikoresha nk'imitako ariko kandi babikoresha
yego ureba ukuntu
wica kandi ikoranabuhanga
ureba ukuntu waguma ahantu hamwe hari ukuntu ijwi rigeraho rikajya rigenda ricika hashobora kutakumva neza ariko byumvikanye rwose ni icyo gitekerezo wagize ndumva aho umuntu anyuze hose aho ajya hose ashobora kuhabonera igitekerezo kuko icyo nticyavuye kure cyane cyari kikuri hafi n'umuntu arebye neza rero ubwo yagenda abona icyo yashingiraho kugira ngo agire icyo ahanga akora cyamuteza imbere cyangwa se kigateza n'igihugu imbere nagira ngo tubwire noneho muri iyo sosiyete iyo kampani yanyu ni ibiki mukora muri ibyo bikoresho wavuga bishobora kujyana n'ikoranabuhanga ariko kandi bikabumbatira n'umuco
murakoze ibikoresho dukora ni ama smart home devices ibikoresho by'ikoranabuhanga dukoresha mu rugo ubu dukora amatara akoze mu kwifashisha nk'uko navuze chef cyangwa ibikoresho ndangamateka byari biforomyemo twifashisha rero chef yabyo aka gacuma banyweragamo inzoga kuko ubu batakikanyweramo noneho tugafata iriya shopu y'agacuma tuyikoramo itara ubu turimo turagerageza iby'akabindi tukaba kandi dukora amaradiyo ya bluetooth ajyanye n'igihe umuntu ashobora gukonekitaho ari mu rugo akumva umuziki akoze muri shopu ya kebo ubu tukaba duteganya no gusohora ingoma muri uno mwaka ingoma nayo izaba ari radiyo tukaba duteganya gusohora agaseke n'ibindi n'ibyebo binini by'amatara tuzagenda tubishyira ku isoko noneho umwihariko w'ibikoresho byacu umuntu yabyumva akavuga se ni uwuhe mwihariko nk'umuntu uri i Kigali aka kanya akaba atuye mu karere ka Rusizi akaba yagendereye i Kigali ntabwo yagira impungenge zo kuvuga ngo nindi bimucanire mu rugo kandi si nabo gusa n'amahoteli yabigira ibyo rero aya matara yacu ushobora wifashishije ikoranabuhanga ubaye udahari wayatsa wasitinga uburyo bwo kwaka akaka wifashisha apulikasiyo aho ukavuga ati saa kumi n'ebyiri mwake muze kwaka umuhondo wenda nigera saa tatu mwaka umutuku wenda mwongere urumuri se cyangwa mu rugabanye muze kuzima saa kumi n'ebyiri z'igitondo bitewe n'icyo umukiriya ashaka rero itara dufite yabikozemo kurera no udakoresheje internete nshobora kubyakirizaho n'inzira yo kubyakirizaho na interneti wakatirizaho n'ibisanzwe igihe rero tuvuge nk'umuntu ukunda kuryama akumva ntashaka kujya kubyuka kandi ngo ajye kuzimya yakoresha telefone ye rwose byoroshye akata cyangwa akazimya n'igihe adahari akaba yabikora ku mahoteli rero bakaba ari n'abamwe mu bakiriya bacu kuri ubu benshi bakoresha amasensa akenshi adakora ku buryo ushobora kugenda muri korodoro ukarinda irengura iri tatse ni amatara meza yo kuba basetinga mwake gutya muze kuzimya hatabayeho kuza kuvuga ati runaka aje kwata akaba yanabura
bigatuma umuntu atanakoresha n'umuriro mu gihe bidakenewe
icyo kimwe nari ntarakigarukaho amatara yacu undi mwihariko akaba azijya mu murimo inzira ku kigero cya mirongo itandatu ku ijana kuko mu gukora kwacu twifuza ko n'ingo zidafite ubutunzi bwinshi reka mbivuge gutyo nazo zakoresha aya matara yacu bitewe n'uko hari igihe bavuga ati aya matara arya umuriro cyane n'icyo kibazo nacyo twakirebyeho bityo iyo uriguze rya tara mu bana tuzaryana ndetse n'abo ari ubu uriguze akahamubwira agacuma ka kera kabaga kameze ako kebo wagataka ugashaka uragataka rwose wazana gushaka kandi ukagakinamo umuziki kandi ari umutako
yego
nifuza rero ko ya mitako yacu yongererwa agaciro ikagumana bwa bwiza bw'umutako ariko nanone ikaba igikoresho cy'iterambere cy'ikoranabuhanga ku buryo ntagenda ngo mpenderwe n'umutako nguze ibihumbi ijana na magana abiri kandi ari ukuwureba gusa
yego ibyo mukora ni ibintu kuko bigaragaza umuco gufasha nk'abo bana bakiri batoya batigeze bagira amahirwe yo kubibona navuga ko ari n'amahirwe yo kubibona nyine iki kiganiro rero ni ikiganiro giha umwanya abakunzi b'Ijwi rya Amerika bakabaza n'ababwiye kuri Facebook baze muganire baraduha amanomero ubwo mu kanya hari abo muri buvugane ariko ikibazo kirimo ni uko baduha amanomero bagahita bigendera mube hafi bavandimwe rwose mwatwandikiye turimo kubahamagara telefone zanyu ntizitabe ariko ubwo mu kanya ndaza kubaha umwanya hanyuma muganire reka turakomeza mu kanya gatoya
nshuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga ni ikiganiro kibaha umwanya wo kuganira n'abatumirwa mube hafi rero muganire na Diane Cyuzuzo mu kanya yadusobanuriraga ni rwiyemezamirimo ni umuntu ukiri muto badukurikira benshi ndabizi ko namwe harimo abakiri bato benshi mube hafi rero muvome inama ndetse n'ibitekerezo uyu munsi nifuje ko tuganira nawe kubera ibyo akora byo kubungabunga umuco gakondo akoresheje ibikoresho bihangano yatubwiraga mu kanya bituma uwavutse ibyo bintu bitagikoreshwa byibura ashobora kubimenya akamenya n'uko byakoreshwaga. Diane rero mu gihe dutegereje ko abifuza ko muganira baza ku murongo wa telefone nagira ngo ukomeze utubwira nk'ibi bintu urimo ukora warabyize ni ibintu birimo ubuhanga birimo tekinoloji iyo navuga yo ku rwego rwo hejuru nibyo wize mu ishuri cyangwa ni ibintu wakunze gutyo gusa
Nyarwanda yavuze ngo dushaka no gushobora ntabwo nigize n'igihe by'ikoranabuhanga business partner wanjye ariko nakundaga tekinoloji cyane kandi nawe nuko rero twahurije hamwe ibitekerezo tureba n'uburyo twabinyuzemo ibyo byatumye bitangira ubwo twari mu turimo turiga ibindi muri kaminuza ariko umwanya munini twamaraga dusoma ibitabo uburyo software akoresha rero muri uko gusoma n'ubushake no kubumva ufite inyota y'ibintu byatumye tubigeraho ntabwo nabyize bityo nshishikariza n'abandi kubitareza ikintu bivuga ko bitakijyamo wasoma wakigera wabifite ubumenyi kuko natwe twazanye ibitekerezo tuvuga uko uburyo tubikoresha n'amadizayini tukayikorera ariko nibura wegera ufite ubumenyi burushijeho ubwawe bityo bakagufasha
kuko
muri kampani dufite aba software engineer n'aba electrical engineer
ye ariko urumva mbere ubu murabafite muri kampani ariko mbere mugitangira mukirimo kusoma kubyiga kubyigisha icyo gihe ntabwo byabatwaraga umwanya wo kwiga se andi masomo asanzwe ayo mwari mukurikiye
mu gihe cyo kwiga ku ishuri nta kibazo ntabwo twabijyagamo ahubwo twabijyagamo igihe twagiye mu mavakansi ko twabonagamo n'igihe gihagije icyo gihe niho twicaraga tukihugura tugasoma ibitabo twizera umuntu bamwe mu bo twiganaga muri kaminuza bitari mu ishuri rimwe mu yandi madepartema tukabyegera tukabasobanuza n'aho twahereye
turaza kubigarukaho mu kanya reka hari umukunzi w'ijwi ry'Amerika utabashije kutubona kuri telefone ariko utwandikiye muri make arifuza kumenya niba yitwa Amandine ngakaba yifuza kumenya niba wazaba ibikoresho ibyo mukora niba mushobora kuzabikorera no hanze sinzi niba ari ukubikorera hanze cyangwa se kuba bavuga mwabyohereza no hanze ngo kubera ko yumva ari ibintu bibungabunga ibidukikije
Amandine arakoze cyane mvuge honda nuko utaba yatabye ibishinzwe kubikora tugamije kubungabunga amateka y'umuco wacu twifashishije ibikoresho ndangamateka by'umuco w'abanyarwanda tukabiha umumaro mushya bityo bikaba ya mitako ariko igikoresho cy'ikoranabuhanga mu gucuruza rero kwacu mu rwanda dukorera mu karere ka gakenke ubungubu ariko no muri kigali ubu twatangiye kwakorera muri uno mwaka dufite kuri yitwa singa io tukaba tunafite i kigali dufite karisha senta irebero bahabona poduwi zacu gakeho ku ofisi ndetse n'irurindo kuri karisha senta ihari ku kirenge naho wabibona ku bari hanze rero yego turabikora rwose kuri iyo webusayiti yacu niho abakiriya bacu batugurira tukabiboherereza no mu rwanda uwo ari wese tumukorera derivari aho yaba ari hose hanze y'igihugu kuko tutafite ubwo bushobozi rwose turabibohereza tugira n'abandi bakiriya harimo abadiyasipora abaturiste ayo mahoteli nakubwiraga n'abantu ku giti cyabo rwose babigura kuri iyo webusayiti tukabibagezaho numva njye narabikunze cyane ndabona ukunda umuco wacu ndabona imbyino y'abanyarwanda ibintu byinshi cyane mbona twaragiriwe ubuntu bwo kuba abanyarwanda bityo ari naho nakurikije igitekerezo cyo kubungabunga ibyo twari dufite
umuntu yakwibaza ati nk'umuntu ukiri mutoya uhagurukiye rwose kubungabunga umuco kuwukunda ubundi dusanzwe tumenyereye ko ari igikorwa cy'abantu bakuru nk'umuntu w'umujene wagira nama ki abandi bajene kugira ngo nabo yenda babe bakora nk'ibyo ukora
kuri njye ndabikunda cyane nagira n'umugisha wo kuvuka muri famiye bikunda cyane iki nama ngira urubyiruko ahanini reka mbere ku gitsina gore kuko nanjye ni umukobwa cyambere cy'imitinyuke ikoranabuhanga abantu benshi bazingurijyemo igitsina gabo ubu ni kumwe n'igitsina gabo ari nayo umwe mu mpamvu nahisemo kujya gukorera mu karere ka Gakenke kuko iterambere ry'imibiri y'i Kigali nitwirundira mu mijyi aho mu cyaro bizatuma aho bibyara tubisubiza inyuma kurushaho no kugira ngo n'igisere abana b'abakobwa babone ko tekinoloji babone ko siyansi itiga abahungu gusa nabo bayiga babone ko ushobora kuba uri muri kiyo byose ugakora ikintu hafi gite icya mbere cyo ni ukwitinyuka twitinyuka turashoboye ku banyarwanda aho n'undi mugisha turi mu gihugu kibaduha ubwo bufasha kibitwemerera giteza imbere igitsina gore giteza imbere urubyiruko hizegiserensi akunda urubyiruko cyane ni amahirwe rero akomeye cyane yo kubyaza umusaruro ikindi nabwira urubyiruko ni byiza ko tugendana n'iterambere ariko nibura ntitubikuramo n'ibindi bintu ntitugiye kuri social media gusa byo kwiga entertainment tugiyeyo tugiye no kwiga uvuga ikintu kigiraho uyu muntu ni intangarugero kuri njye ese nkurikije ibitekerezo bye gusoma ibitabo byagira aho bitugeze rero twitinyuke turashoboye noneho kuba iyo umuntu akiri muto biba ari ibindi ufite igihe kirekire cyo kuzakora rero nanjye niyumvira nabinyujije ngo bibaho gucika intege ku rubyiruko wari umbwiyeho nihanganishe mu ijambo ku gitsina gore ho uhura n'imbogamizi nyinshi uhura n'abakubwira washaka umugabo ese birakora igiki wagiye gushaka akandi kazi kuri kwiga kurangije kaminuza ese nimba ushaka gucuruza wagiye mu myenda wagiye mu hoteli nabyo ni byiza nabyo twabikora ariko igihe wumva rwose ushaka kuba rwiyemezamirimo sosiyete y'inyarwanda ndetse no ku isi hose hari ibibazo byinshi bikeneye ibisubizo na ba rwiyemezamirimo babijyamo muri urwo rwego rero bakitinyuka kuko turashoboye
n'ubu se baracyababwira ngo diporome y'umukobwa n'umugabo
ntabwo birahari ariko noneho ntabwo bikiri ku rwego rurerure ariko abagukinyeze ni ukuri pe muzahora nabo ariko wa wundi gucinya intege ujye ubyumva nk'aho ari kukumotiza ujye ubyumva nka motivasiyo ko ari kugusunika kuko iyo utsinze nk'aho ugeze wa wundi wo gucaga intege nibura yaza akagufelisita ati naragutengeraga nari mbizi ko bizacamo nta kibazo byirengagize n'ubwo wenda hari igihe cyabaye akaguca intege ntabwo byabura ku bagore kigenda ushaka umugabo nta myaka iriho yo gushaka umugabo ntasiganwa wabikora kandi ukanubaka
yego yihita umukobwa arashoboye niyitinyuke ni inama nziza reka twumva n'akaririmbo ka bamwe bakobwa bitinyutse Aline Gahongayire indirimbo yise Rendez-vous
Tereza kwimana yavutaye yeah.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Reka twakire ku murongo wa telefone umwe mu bakozi b'ijwi rya Amerika, Adolphe Rwanyagatare, uranyumva?
Ndakumva, ndakumva neza.
Mwirwe neza.
Mwirwe neza.
Turi mu kiganiro muri Isanga rero uri kuri Radio ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone turi kurimo kuganira na Diane Cyuzuzo, sinzi niba hari ikibazo mufitiye cyangwa se igitekerezo.
Murakoze cyane nkuko Diane maze iminsi mukurikirana, nagiye nanareba cyane ibihembo, ikintu cyane ibihembo yabonye. Yewe ikintu nshaka kumubaza n'umwana w'umukobwa, ni iki kintu cyamuhaye motivasiyo ku buryo yakwicara agakreatinga uriya mushinga umeze kuriya? Kandi unarebye tuzi ko cyane muri Afurika, abana b'abakobwa bazwiho kwitinya. Donc niyo mugihe nasobanurire imbaraga aho yazikuye. Icya kabiri kindi ni iki, ni iyihe nama yaha natwe urubyiruko dusanga dufite imishinga ariko yambitse gusa kugira ngo tuyishyire mu bikorwa bikatunanisha? Murakoze.
Urakoze cyane Adolphe. Ubwo ube hafi, niba hari icyo yifuza kukubaza kugira ngo gusobanurire neza abashe kukubwira. Diane, subiza Adolphe. Niba hari n'icyo wifuza kumaza kumusobanuza umubaze nta kibazo.
Yego, murakoze cyane Adolphe. Muraho. Kindi batatije reka mpere ku cya mbere cyane imbaraga reka wanya na nagitangirewe n'inama gukora ibintu ukunda. Ni iki kintu cya mbere gituma umuntu aguma asunika ahatiriza? Mu rugendo habamo gucika intege, umuntu agenda ahura n'ibicira intege, ejo ukabona wabitangiye bigahomba, ejo ugacuruza bikanga, kandi hari ibindi bisabwa, uragura amamateriyeri, urumva icyo gihe uri gukorera mu gihe. Ariko ubaye udakunda ibyo urimo urakora, uzake umunsi umwe wonyine wajya gucuruza wabona maze ukwezi nta nurakugurira ukawabivuye. Rero icyo kintu cya mbere gituma umuntu avuga ati reka nkomeze, reka nsubire, reka nsubire, ni gukora, ni kwihangira umurimo mbizi mu byo ukunda. Iyo ari ibintu ukunda ejo ushobora nko kubyuka wacitse intege, ariko wakibuka ko ikintu ukunze wumva gishyizeho umutima wawe, wumva hari ikintu ukeneye guhindura muri sosiyete, hari imfatizanye, hari ikintu ushaka guti ushaka gutera imbere unyuze muri byo, nicyo kintu cyonyine kiguma kigupushinga. Kuri njyewe rero byane by'umwihariko nagize amahirwe yo kugira umuryango ubyumva, ariko ku rubyiruko muri rusange tujye tujye dukora cyane, dukore cyane, tumurekeze amasengesho y'iteka rya kabiri ishinga ntege. Icyo cya kabiri nicyo nzira kuri njye gukora, ariko nkabirekeza amasengesho nabaye nyagasani ndari gutuye ibindi bintu byawe. Ariko wakoze cyane, kuko sinavuga ngo nabantu bagende basenge ntibakore, kuko n'Imana ntibidushishikariza. Rero gukora ikintu ukunda bihora biguha imbaraga, n'igihe watsinzwe ukeguka ukavuga kubera ko mbikunze ndabizi neza. Kwigirira icyizere nabyo biri mu kimwe mu bintu bituma abarwezi bo muri aho bagera, bigirira icyizere ukumva ko ushoboye ugatinyuka, ejo byaza ibyanjye ukavuga ejo bundi bizakunda, ukagomeza ugahanyuye ukavuga ese birimo birapfira kuki abakeneye turimo barangure, ese nimba barangure kuki yarekaranye reka njyane ese abaye ari njyewe ikindi produit ndimo ndakora nize ahantu ku isoko ari kuyigurisha nayigura, ese iki giciro bari gushyiraho nanjye nakishyura? Ibyo byose byose wibaza ni byo bituma unyuto waguwe ariko ivuga komeza kucyaka biri nakamanda usanze avuga ko adefe rikuvuga ufite amafaranga ahubwo nta gitekerezo cyangwa ufite igitekerezo nta mafaranga
ufite igitekerezo nta mafaranga
ufite igitekerezo nta mafaranga byombi bifite
oya ufite igitekerezo ariko udafite amafaranga ndumva ari cyavuga nta mafaranga
nabonye ba rwiyemezamirimo kubera ko iyo ari wenyine ushobora kugira ngo bintu birakubaho gutyo wenyine gusa ariko iyo uganira n'abandi bituma biguhumye nkikiterwa n'umuntu ushaka kuba rwiyemezamirimo uganira iyo ushobora kugera aho ugera wikikirwa abantu bateye imbere kurenza wowe uburyo uracyafite wegera ba bantu batangiye ugenda wegera ugira ibyo wigiraho noneho rero ku muntu ufite umushinga utekereze ku gitekerezo wagize ibitekerezo ibintu byose biroroha uburyo mvugamo byorohamo urubyiruko byo nawe ndabifite iki kibazo kikigira ahubwo amakuru n'iyi tubasha kuyamenya hariho amakompetisiyo agiye atandukanye atanga amafaranga hari ayo arayamenyekana cyane ariko hari n'andi atamenyekana ariko atanga amafaranga twebwe twagiye kugera hariya ariko n'andi twanyuzemo menshi ariyo twagendaga tubonamo ayo nibura kugura ibikoresho dutangiriraho ejo ukagura akabandi kamashini ariko hari ubundi buryo leta yashyizeho twavana za UNDP aho ugenda ugatanga ibitekerezo inzira wabigiye gutekerezamo aho utekereza icyo bigiye guhindura kuri sosiyete aho hantu hose hagenda hava ama opportunity agenda atanga amafaranga ni muri urwo rwego urihugu nako uyiha amakuru icya mbere ni amakuru ugenda ukugenda umenya amakuru ya social media nahoze mvuga mbere noneho urekera kuyikoresha mu buryo bwa entertainment ahubwo ukayikoresha no mu buryo bwo kwagura ibitekerezo byawe no kwagura aho wakura amahirwe nziza UNDP nazimenye kubera kuvuga nkeneye amafaranga ariko nta icyo nkeneye nagana nange nkabagira ibitekerezo byanjye bakanyumva bakanshoramo bakangira icyizere bakanshoramo amafaranga ibyo bigo byose bigenda bitanga amakapita kuri ba rwiyemezamirimo birahari ahubwo ni uko tutayemeza
Adolphe turakugarukaho mu kanya niba hari ikindi wifuza gusobanuza kurushaho reka tube twakiriye uwitwa Laura amaze akanya ategereje Laura uratwumva Laura tujya ngo nguhe umwanya mbere ko dukomeza Laura usinzi ibyo arangariyemo ariko yari ari ku murongo wa telefone Adolphe ubwo niba wasobanukiwe neza cyangwa niba hari inyongera wifuza wahita ubaza
ikibazo na mubaza cya nyuma urabona nk'aha turi wenda mu Rwanda hari imishinga myinshi nagiye mbona ya ba rwiyemezamirimo iteguye neza ku buryo banayipurezanta wenda nka BDF cyangwa abandi bantu bakabasapoti ati mu buryo kuri iyo mishinga yamara gutangira igaferinga n'amezi abiri ashize ubwo biterwa n'iki kuba umuntu afite umushinga mwiza noneho ukaza guhomba mu gihe gitoya biterwa n'iki ni ukutamenya marketing n'ibihe biterwa n'iki na musobanuzi wenda n'umuntu ubibayemo cyane
urakoze cyane Adolphe ni ikibazo cyiza reka wenda ngire icyo mvugaho kiri kucyunganira icyo hari ikibazo kigira mu rubyiruko ndetse n'abandi bantu badukuriye batari urubyiruko uyu munsi ukabona kuvuga ati ibi byabarezi birimo amafaranga ndetse urufite ukajyanayo uyu munsi ati ubuki buri kugurika ku isoko mu gitondo ukabyuka ukaba washoramo ubuki ejo ibintu kirimo iragurwa cyane ejo ugashora mu buhinzi rero mbese ikavura umuntu ushoye ahantu hatanu hatandukanye icyo gihe ushaka wabiyihorera ukazajya ukagurisha ukitarame ugakuramo ayawe kubera ko iyo uhagaze mu nzira nyinshi birangira itanyitse nta n'ingingo. Icyo nshaka kuvuga bituma ntana hamufuka simba bigatuma ntana akora na kimwe ukundi kugira akamaro aho ugasanga uri gutangatanga. Icyo gihe uzabona amafaranga y'ako kanya ariko nta kintu cyazabikuramo uretse igihombo gusa. Ku kindi wari uvuze umuntu agatsinda ejo muneza akababyara bibaho cyane ariko bibaho ahanini byatewe na bwite. Mbese urebye impamvu imwe ni nyir'ubwite wa mushoramari wa rwiyemezamirimo. Rwiyemezamirimo rero aho adakora ni ukwiga. Ukwiga mvuga ntagari umunyeshuri kwiga umushinga wawe ukavuga imbere yo ushobora kuba ufite igitekerezo kibi ariko kuko uje ku isoko utabyize utabyize abakiriya banjye barashaka iki. Ese nashobora kubona nde ryari? Ese nabasha nivuze buryo nambukamo ibintu byanjye ni ubuhe buryo abakiriya banjye uyu munsi usanzwe rero n'ejo akagaruka kuba kugurirwa rimwe ntagaruke ejo byatuma ejo wahombye ahubwo gutuma abakiriya bahorana ibyishimo muri produit zawe. Icyo rero nicyo akenshi abantu tubura kwihugura. Ushobora kutabona ayo mahirwe yo kubona amahugurwa ariko nawe ubwawe wihugure kuri Google soma ihugure mu iganira n'abandi bigimbe bamaze kuko nkabyo hari abakobwa benshi mu gihugu bageze aho bagera uzuri n'abamenyi bigiraho kandi bifuza guhura nabo mu biganiro birambuye cyane cyane nk'amahirwe nabo ari abakobwa kumbwira ibintu nibura icyo gihe iyo urimo uraganira n'umuntu ukurenze usumbije egisperiyanse bituma wumva ukamenya n'inzira nibura ubonye uwo wigiraho atari ukuza mu kibuga nta kintu na kimwe uzi ngo uzemo gutyo gusa.
Rero
izo nzira nizo zituma umuntu yihugura.
Ongera unyihanganire Diane, nubwo nguciye mu ijambo nari ngeze ngo twakire wari umaze telefoni yari imaze gucika itongera gucika atari yamaze ikibazo cye cyangwa atanga igitekerezo hanyuma ubwo turakomeza. Laurent
yego mwiriwe
neza
murakomeye kuri Amerika
turakomeye baza ikibazo cyawe cyangwa utanga igitekerezo.
Yego jewe nakibaza nabaza n'igitekerezo ndashaka kumaza mbega iyo sosiyete yiwe ni ibiri iki kubera sosiyete ziba zitandukanye ziba ari nyinshi mbega kugira ngo agere kuri urwo rwego rwo hejuru kugira ngo aronke ugashimwe akoze gute kugira ngo ahere ngo bitere imbere gutyo yahereye ku buti kugira ngo ayatere imbere gutyo ibyo nshaka kubabaza ama interahamwe nayo nshaka guterera kuri ibyo bintu ni uko kabisa umuntu wese atewe kwiharura hari abantu bavuga ati ngo jyewe nubwo nabanza gusanga dukeya ngo sinotera imbere uya uko uba umeze kose nubwo ujya wari 10 urashaka gutanga umushinga kabisa ugatera imbere nizo ziyumvira kabisa mubwira umukobwa mwiza kuri Amerika ndabakunda cyane.
Urakoze cyane Laurent ariko ntugire aho ujya ndumva ushobora kuba urimo batabasha kutwumva neza mu Burundi hanyuma wumva icyo ugomba kumurongo hanyuma
agira Amerika mu Burundi ntugomba kwumva neza cyane nyine biratugora kireka umuntu afite ama telefone nini niwe abumvirika.
Goma hafi rero ubwo hanyuma Diane agusubize. Diane wabwiye iki?
Murakoze cyane aho nahereye icya mbere mbwiyemeza mirimo wese atangirana igitekerezo noneho ugashyiraho uburyo ugiye kubikoramo ufite igitekerezo ese nje gukemura iki muri sosiyete ukabyibaza ukabyisubiza iteka mbere yo kugira ngo ujye gutangira gukora ibintu niho rimwe na rimwe abantu dutsindirwa kubanza kumva ikibazo uje gukemura muri sosiyete. Icyo kibazo ari cyo kizatuma ubona abakiriya tuvuge nimba ugiye ahantu hataba amazi nimba ugiye gushinga rero uburyo bwo kubona amazi ayunguruye banza umenye ko abo baturage badafite ayo mazi manzira n'ikibazo kiri muri sosiyete mumenye igisubizo uje gutangamo. Nanjye nuko byatangiye bitangira reka mvuge noneho mu buryo bwa produit amamashini dukoresha ibikoresho dukoresha ubushyize hamwe ntabwo ari ibintu byoroshye kuhita umuntu abona hanyuma yo kugushyiraho amasoftware ibya murandasi birangiye hakurikiyeho uburyo bwo gushaka amafaranga hari igikora ufite ukabona hamwe famili yese ariko noneho ko utabashije kubona ibintu nk'ibyo iyo wowe uburyo navugaga witabira kompetisiyo zose zishoboka nta faranga uba usubiza inyuma ntibashake ibyo bavuga ibihumbi ijana uko kugenda umenya amakuru hano bashaka amafaranga genda n'ahantu ushirika ubwoba rwose ugenda n'ahantu ikigo gikomeye se za BDF UNDP n'abandi barahari cyane batanga izi za Youth Connect rwose genda nawe utanabikubajije ugiye kubabaza ubegereye kimwe ko ushobora kubibwira rwiyemezamirimo ufite amafaranga menshi ukamugeza mu mushinga wawe byayo haguruka mu rugo genda ubimubwire ababishaka batabishaka imwe kabiri umuntu ushobora rimwe kubimubwira ntakumve ntabwo umwanya kabiri ntabwo agatatu azaguha akanya kumva uko kukumva rero nibyo bituma ugenda ubona kapito utangiza na unagenda akura aho gutangirira
yego
nabibanda sinamubwira kuzijya nkandi ntabwo ndashyikayo sinkazi ariko ndi kuvuga experience yanjye
yego aroha wamwumvise ko igitekerezo waguhaye ari cyo cyongera urakoze cyane
yego mugire umunsi mwiza neza kare bakumva cyane
yego namwe namwe
reka noneho ngira akantu gato ku rubyiruko nikunezeza kumva ari urubyiruko hari ikintu kirimo kuri uwo munsi dushaka hari mindset nta myaka ijana hari amagambo akoreshwa abantu bakahita bayafata gutyo ugasanga urubyiruko bariho mu buzima bumeze nko kwiheba ukumva ko ngo amafaranga ugatakurira inzu urayarya nta mafaranga make abaho muri bizinesi niba ushaka ibihumbi bitanu ushobora gutangira kubya bitanu ejo ukagera kure hari igihe umuntu rero ahita avuga ati ono ntabwo natangira na kantu k'ibihumbi makumyabiri kazageraho kangeze ayo n'ubundi nayarya nikagira inzira oya watangira ukoresha ibyo bihumbi makumyabiri gahoro gahoro nushaka ugiye wunguka igihumbi mu cyumweru nta kibazo urimo uratera imbere nushaka ugiye wunguka icyo gihumbi mu byumweru bibiri nta kibazo gahoro gahoro nibwo n'inganda nini tubona zikomeye mu buryo ziba zaraciye mu bintu uba uri gucamo ukuri muri uri inzima ugashaka ikintu ukavuga weya uramo biratuma nsubira inyuma kuko icyo cyose nicyo gituma ikiba kizakubaka mu minsi yawe iri imbere igihe ibintu byagenze neza
ese diya ukoresha abakozi bangahe numvise uvuga henshi cyane mukorera
tugira reka mpere kuri ba nyakabyizi tugira ba nyakabyizi icumi kugera kuri makumyabiri harimo urubyiruko n'igitsina gore cyane ndetse n'abagabo barimo tukagera muri manajimenti abantu batanu ubu ngubu niho dufitemo babiri bari bagiye kwiga twari tuteganya kwinjizamo abandi babiri basimbura rero ni ibintu binezeza cyane nk'iyo ubona ufite umukozi hari ahantu hari urwego amaze kuvaho akagera ku rundi binyuze muri cya gitekerezo cyawe iyo rwose kuko biba bitagenze neza wenda uwo munsi ariko byonyine ukibuka ko uwo muntu niba hari ubuzima wahinduyeho atava wenda mu byara arimo ngo ujye kubaka akadasitiri nini ariko nibura ukabona abana barimo barajya ku ishuri mbere yarahuraga n'ibibazo ugasanga hari uwo utize kugira ngo undi yige niba ari ikintu kimeze urumva ugira impakti ku buzima bwawe ariko ukabugira no ku buzima bw'abandi n'ikintu kiba ari igihembo ahanini kiba kiruta n'ibindi
yego abenshi mukorana cyangwa se mukoresha ni abantu bakiri urubyiruko uvuze ko abenshi ari n'abagore b'abantu b'igitsina gore noneho se abantu bakuru mukorana cyangwa se ukoresha bagufata gute nk'umuntu ukiri muto iyo ubahaye nk'amabwiriza bayakira nk'ayo nk'amabwiriza ya bose cyangwa bashobora kugufata nk'umwana babyaye
tugira mu twebwe amasaha yo gukora aba ari ay'akazi ariko tukagira n'umunsi wo ku wa gatanu mu kigoroba sasa akazi karangiye tukaganira rimwe na rimwe tukakugira n'ibirori tukishima n'ibirori bimwe mu kwezi iyo biri mu kazi hanyuma abandi koko babavyeyi ariko iyo biri ku gihe cy'akazi baba bizi ko noneho turi muri gahunda y'akazi ntidugakora neza twembi bizatugiriraho inyungu ntabwo wenda mba ngo bose cyane ngiye nacungacunga wowe kuki wayiye wowe kuki ugiye utya oya ibyo nabyo bitera umukozi umutima mubi wo kumva ko n'igihe udaharaza ahubwo ari uwo mwanya wo kwidagadura rero ngira uburyo tubanamo yangira inama abona hari ikintu kitari kugenda neza cyangwa ubundi buryo ntitwakagumamo ibikorwa ariko byagera ku kazi tukagakora twese tubizi ko tubitegerejemo nimba bizi ko ku kwezi rwose azahembwa abizi ko bizaca muri ya mafaranga bityo bikeya situasiyo mu kazi umuntu akagakora yumva anezerewe yumva ibintu yabigize ibye kurenga kumva ko dupfana umushahara rero muri uwo mwanya tugira wo kwa gatanu tukaganiramo itaragenze neza wenda itaritwaye neza tukamusaba gukosoka nawe yavuga rero bosi hari ikintu kiri nubwo ndi ntabwo nkunda iryo jambo nkunda iyo bari kumumagara mu mazina yanjye rero bakambwira ati ikibindi kintu cyagenze neza tugikosore tukagira n'uwo mwanya wo gusabana bituma rero tugikorana umwuka mwiza ukumva harimo ishyaka kurenza ko habamo kurebana mu kuntu kuko umwe ari umuyobozi wundi
reka twibutse abatwumva ko ari radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya turakomeza
banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 293 294 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85 Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kudumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turaganira na Diane Cyuzuzo ni rwiyemezamirimo umujene ugira abandi inama nagira ngo dukomeze Diane batubwiye ko mugurisha ibintu byanyu hari ku rubuga ku mbuga nkoranyambaga hari hitwa ngo singa Diane hahandi wavuze mu abantu basanga ibicuruzwa byanyu umukerarugendo ashobora kuza mu Rwanda agatumiza cyangwa atumiza ari hanze ibintu mukabimugezaho cyangwa ashobora no gukora gutanga gutumiza ikintu ari i Kigali aka mwebwe mukazakimwoherereza nyuma
tugurisha abari abatashobora kutugeraho kuri website yacu hariho nimero bahamagara ho noneho abari hanze bagurira kuri website yacu bashakaho bitewe n'aho bari muri kuri mu gihugu atabashije kugera aho twavuga
telefoni yawe nawe ndumva igiye kuba nk'iz'abandi zakomeje kutunanira yari yatwihanganiye none ndumva nayo igiye kumera nabi bya bitangiye gucika ndakumva
n'ubwo ntitugurishiriza site yacu kuko ashobora kugeraho
oya birimo gucika hangane gatoya ubwo turongera mu kanya reka tube tubashyiriyeho indirimbo mu kanya mbere yuko kugira ngo urebe ahantu hagarara hameze neza noneho telefoni ibashe gukomeza gucamo reka twumve
indirimbo aho nkavugeho mbere yuko dushyira mu mashami y'indirimbo
kuko
cyacu hariho nimero uri mu gihugu nta kibazo yaduhamagara akatubwira produit twazimugezaho uri hanze y'igihugu agura akoresheje website tukabimwoherereza bitewe n'ahari
nuko ni byiza ubu turakomeza noneho kuko ndumva ndimo kukumva neza
yego
ubwo ndagira ngo turimo turagenda twegera umusozo ariko najya nkubaze ni nk'umukobwa cyangwa se abagore bakitinya wagize icyo babwira ariko nko muri ibi uraza wenda ushobora kuza kubigaruka ne tubona akanya mu gusoza mu bihangano byawe urabumbatira umuco ariko kandi urashaka ko urashakamo n'urwunguko rwagufasha kwiteza imbere no guteza imbere gufasha abandi no guteza imbere igihugu iyo usubije amaso inyuma usanga iki cyorezo cya COVID-19 cyaragize ingaruka ki mu byo mukora
ingaruka ziyo ziraba urumva abakiriya bahuye n'igituma ubukungu bwabo bushira inyuma ntabwo abakiriya baba bakiri benshi nk'uko byari bimeze natwe igihe byari bikaze ntakigegeregeye gucuruza ariko hakabaho ntabwo navuga ngo byaregeye gucuruza burundu kuko hariho abaguraga nubwo biba bitameze nko mu bihe bisanzwe ariko uko byagiye byoroha abakiriya barabonetse ubukungu bwose abantu twese keretse abo numva mu makuru ko hari abo butagizeho ingaruka ariko abandi muri rusange byatugezeho binatwereka ko byari byiza kuba uri redi y'ikintu icyo ari cyo cyose cyaza ikiza rusange se cyangwa impanuka biba byiza nyine kwitegura urumva ikiriya gihe mu rutare wabaga atarizigamye kandi yari abishoboye ugasanga bibaye ibibazo nibura hari icyo byatweretse ku bantu twese noneho ku kijyanye no kuba umukobwa cyangwa igitsina gore ntabwo tuvuga no ku babyeyi babibarutse cyangwa umudamu wubatse ntabwo byarangiye ntabwo biba byararangiye ubwonko bwawe rwose burakora neza ya mashuri yize ndetse n'utarageze mu ishuri hari icyo yahindura kuri sosiyete ye akazana igitekerezo aho akakigeza wenda kuba yageze ku ishuri bakarushaho kumunonosorera umushinga we bivuze kuba umuntu afite abana kuba ufite abana bo kwitaho ntiguherana nawe ni wowe guteza imbere urugo rwawe ufatanyije n'uwo mwari rwubakanye abaye ariho cyangwa atakiriho rero urumva bituma bubakaye legasi ku buryo nabo azaguturukaho icyo kintu azagisanga nabo bakaza bagikomereza
Diane Cyuzuzo mu gusoza dufite amasogonda nduzi na munota ntiwuzuye ni iki ugiye gukora aho umariye kubona kira gihembo cya miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda muri make
ikintu cya mbere tuzagura amamashini arenze ubushobozi cyane ubwo twari dufite twikorere na bimwe mu bikoresho byatumaga igiciro hari abatabasha kubyigondera ubu rero tuzaba tubyikorera tuzaba dukora produit nyinshi cyane bagacuma ingoma k'ibiseke binini bito niyo tuzakora amamikoro tuzakora amateleviziyo mu myaka itanu cyangwa indi iri imbere urumva abakiriya bacu bagiye kubona produit zacu ku giciro gito kandi mu buryo bwinshi no muri shapes no muri design zitandukanye
urakoze cyane rwose Diane Cyuzuzo kuri iki kiganiro uhaye Radio Ijwi rya Amerika uganira n'abakunzi bayo kandi nkwifurije kugira akazi keza
nibyo namwe murakoze cyane kuntumira ni iby'agaciro kuza kuganira n'urubyiruko kuganira n'abanyumvaga bose ndabashimiye cyane tugira umwaka mushya rero iby'amata n'ubukinnyi byatubere myiza nyagasani
yego twese hamwe nshimire rero n'abo twari kumwe n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma mwese mugire ibihe byiza